Amawubo 43 verse 1. Ngahlulela uNkulunkulu ungumele endabeni yami esizweni esingenamusa, ngikhulule kumuntu wenkohliso nokwena kulunga. Verse 2. Ngoba wena uNkulunkulu isiphephelo sami, ungilahleleni na? Ngihambelani ngilila ngicindezelwa isitha na? Verse 3. Thuma ukukhanya kwakho neqiniso lakho kungole kungise entabeni yakho engcwele nasezindlini zakho. Verse 4. Ngize ngifike kulo i-altari kaNkulunkulu, uNkulunkulu wenjabulo yokwethaba kwami, ngikudumise ngehabhu uNkulunkulu, uNkulunkulu wami. Verse 5. Yini ukuba udangala umphefumulo wami uyaluze phakathi kwami na? Methembe uNkulunkulu ngokuba ngiseza umdumisa yena oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.